Oh, we upo wapi, mini kufate, we upo wapi, no. We upo wapi, nikutafute, we upo wapi, no. We upo wapi, mini kuone, we upo wapi, no. Ila kidogo angalau, we roho ya isuzike. Japo kidogo angalau, we moyo wangu urizike. Ila kidogo angalau, we roho yangu isuzike. Ila kidogo angalau, we moyo wangu urizike. We upo wapi, we mamilo, we upo wapi, nakuita njoo, we upo wapi, we mamilo, we upo wapi, nakuita njoo, we upo wapi,
we mamilo,
we upo wapi,
nakuita njoo.
Why today? Because for you I am crying. Why today? Because for you I am crying. Umeondoka na zako njozi, umeniacha mina sonona. Upendo langu ni kama juksi, we mama utaniwaua. Umeondoka na zako njozi, umeniacha mina sonona. Upendo langu ni kama juksi, we mama utaniwaua. We upo wapi,
we mamilo,
we upo wapi,
nakuita njoo,
we upo wapi,
we mamilo,
we upo wapi,
nakuita njoo,
we upo wapi,
we mamilo,
we upo wapi,
nakuita njoo.
Kuishi peke yangu mie siwezi, naona tu mimi taumia. Tapata ugonjwa we wa mapenzi, we bora tu we kujirewea.
Biacha ni ache niriwe kama susu nimebaki mwenyewe. Biacha ni ache niriwe kama susu nimebaki mwenyewe. Niache
ni ache
niriwe, niache
ni
niache
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 niache niache.
Usimwage pombe, oni pombe, tena pombe, oni pombe. Usimwage pombe, yama pombe, oni pombe, tena pombe.
Biacha niache niriwe kama susu nimebaki mwenyewe. Biacha niache niriwe kama susu nimebaki mwenyewe. Niache
niache niache niache
niache.
Ashoke alile nikiwa ni mimi HD.
Uwe mudo HD mtu ajari wanakuwa magabake watoto ndani siti watoto nosesi kaburu 26.
It's a Mazer record. See there? Tali.